wivu naine Grasi ya After na peza wina nipo funa uvomele Kaniku uza pele ni mkondela Sama ni tuangila Ama ni pangila Happiness ina nyetemu ina kusia iwe You look down on somebody today You don't know tomorrow
Downloaded from Westside Music Blog.net.